she do it again. Then I take it away. Again and again. Uyu manzi ana mwiri kama chupa ya soda. Yes, you can never see go biri. Ebiri mwakarosa.
Baby, nkwagala. Irane mumutima wasigala mubotyo. Oh, nkwagala. Kasubire na unja galiza botyo.
I love you, my baby. I want you, my baby. Can you be my honey? I love you, my baby.
Uyu manzi ana nitesa. Ana nitesa sana.
Uyu manzi ana niumiza.
Ana niumiza sana.
And she do it again. She do it again, then I take it away, again and again. Upendo ni kama mutiririko wa River Nairo. Upendo ni kama mutiririko wa Victoria.
Sauti yako ni kama wimbo ya Mama Makeba. Sauti yako ni kama wimbo ya Fale Ipupa.
Sasa ini saya kucheza. She do it again,
anjakalanya.
Oh, she do it again,
anjakalanya.
And I take it away,
anjakalanya.
Again and again,
anjakalanyiza.
Ah, kila kintu kuhusu wewe ni darasa la kwanza. Elia Kiss Music.
Alelelelelelelelele. Alelelelelelelelele.
Oliwa mnange, oliwa mnange. Oliwa mnange, oliwa mnange. Kutwale wa mama. Olave kumama. Oliwa I love you. Oliwa I want you. Oliwa I love you. Oliwa I want you. Oliwa mnange. Oliwa mnange. Kutwale wa mama. Olave kumama. Oliwa my lover. Oliwa, 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 oliwa.
Uyu manzi ana nitesa.
Ana nitesa sana.
Uyu manzi ana niumiza.
Ana niumiza sana.
And she do it again,
anjakalanya.
Oh, she do it again,
anjakalanya.
And I take it away,
anjakalanya.
Again and again,
anjakalanya.
Uyu manzi ana nitesa,
ana nitesa sana.
Uyu manzi ana niumiza,
ana niumiza sana.
And she do it again,
anjakalanya.
Oh, she do it again,
anjakalanya.
And I